Ni vizuri hivyo umeamua kuhalalisha uhusiano wenu. Ama kwa kweli mimi na mama yenu hapa tumefurahia sana. Si ndio?
Ndio.
Ni jambo moja tu ambalo linaweza sababisha kutengana kwenu. Kifo. Ndoa ni ya maisha.
Mapenzi kanipofua, kiziwi mikanifanya. Amini, kugombana ni kawaida. Nyumbani wanakazana, ndivyo inavyotakikana. Subutu, aibu na laana. Nimekaa, toneshwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pakwenda sioni ila komi. Mie, 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 sikutaki tena my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako mina sema asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.
Akufukuzae haneni ondoka, ukusinya ukachoka, chunga utu kukutoka. Nimekaa shwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pakwenda sioni.
My daughter, ama mistaki tena, siwezi.
Huwezi nini? Na hutaki nini? Uliamua mwenyewe. Hapa ni kwa mamako, mke wangu. Rudi nyumbani kwa mume. Funga mlango staki. Hey, nasema funga mlango.
Huzuni moyoni pakwenda sioni ila komi. Wacha wacha waseme ninaumanga. Wacha wacha waseme bora furaha. Wacha wacha waseme maziwa lala. Wacha wacha waseme bora furaha. Sikutaki tena my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako mina sema asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.